Omukulembeze gwanga General Kaguta Museveni yakamala okutegeeza nga bwagenda okwongera amaanyi mu nteekateeka za parish development model mu kisanja kino nga buli muluka wakuguteekamu obukadde bubiri okuva ku bukadde 10 ze babadde bafuna mu mbeera eno abakulira okulondoola n'okusomesa enteekateeka za PDM okuva mu PDM Secretariat bali mu kaweefube w'okulondesa obukulembeze obujja obunaatambuza enteekateeka zino ku miruka oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuwaayo ensimbi endala. Mu disitulikiti y'Emityana akulira okutumbula embeera z'abantu Kasozi Daniel asinzidde mu Town Council ye Zigoti n'asomesa abantu ku ngeri gye bayinza okuganyulwa mu nteekateeka eno eya Parish Development Model ng'agamba nti singa omuntu ssente abeera azifunye n'azikozesa bulungi asobola okuzifunamu wabula ng'alina kuzifunira mu sako y'abalunzi ba nte. N'ategeeza nti omuntu bw'afunira ssente mu sako tekitegeeza nti naye alina kukola ekyo kyennyini ekya sako kyekola.
Adde mu business plan oba ekiwandiko namutandika ekyaka by'ogenda okukola tokivaako bwe kisigaleko kasoba nga walambika bulungi kyewakola ki kyewagamba okukola. Kaakati abali mu nte oyinza okakansubula amata oba ovudde mu nte oyinza okugamba kansubula ekirenge abakola gye bakiwoomerwa nnyo. Kisobola okudiba oli ayinza okugamba kansubula ebyenda oba ekibumba ky'ente tekiriko ssente oli ayinza okugamba byonna biganye kansubula amaliba tebagasuubula oyo PDM wafaanana gwe tewesira nti ku nte PDM enkulaakulana gye twagala ejja kuyita mu bino enterprise esatu ze twalonda naye esatu ze twalonda nga tuzikaziza buli kakisabi tukaoze eki tukakutteko.
Era wano w'asinzidde n'asomesa abantu ku bisaanyiza abakulembeze ba PDM ku miruka bye bateekeddwa okubeera nabyo.
Owannupu tetwagala owenalimu tetukola ki buli mwana munnabyavuzi naye tetujjayo kala zisokozeeki zisukkiridde ateekeddwa okuba nga si mukozi wa gavumenti oba muyina abakozi ba gavumenti abadde mubintuno nesaabadde gye bakola ki ateekeddwa okuba nga si mwavu lunkupe lujolo mpale enywera miguwa gavumenti erina empapula zaayo zeewandiikamu nti ono mwavu omuwola gwaba akozeeki gwaba afiiriddwa ntegerekese mumwe mwenna abali wano babateeka dda mu mpapula za gavumenti zebababanja temukyasobola kusasula be tutegeeza be bali be baateekako ekiwandiiko namutaayika titumubanja omuwola oba okozeeki ateekeddwa okuba nga era kye tuyita patronage. Patronage kitegeeza obujjumbize okwagala ye naweya nga omufu yafudde asooka mu nsonga za PDM zimala okukola ki twagala n'amanya n'alambika ensonga banne ti PDM kino kitegeeza kino kino kikola kiti kino kikola ki.
Ate ye Kano Kabanda yakulira enteekateeka ya OWC mu bendobendo lye Mubende asabye abasooka okufuna ensimbi zino okuzikomyawo n'abalala basobole okuziganyulwamu.
Sirabula naye mbegayiridde ssente ezo zamuluka muzikomyewo n'abalala bafune tutegeraganya bulungi tuzikomyewo abalala bafune muno mu kitundu mulimu ekiga ekyalo kye bayita Kanyanya tekiti saidi eri leka kufuuka oleka tofuuka nga guli ogw'ejiiki baali bogera Kanyanya bweno obubwiri obweno nedda kubanga byeri abadduka abeka Kanyanya mwebali naye nkwegayiridde bambi bw'ozifuna tandika okukomyawo kubanga ssente entono nnyo ziva kusaba.
Ate bo abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno okuli ne Chance Joani agamba nti yafuna akakadde k'ensimbi n'ayongerako akasente akatonotono n'agulayo ente nga kati we twogerera yakamuzaalira abaana basatu ekimuyambye okwongera ku nkulaakulana ye.
Nasangibwawo nga nnyinawo ka pulojekiti kange akatonotono kaali ka kulunda mbizi akakadde ako bwe nnakafuna natundako ku mbizi yange ne nsobola okwongereza ku ssente ezo nengula ente kuba nali njagala nte sobole okufuna ebijimusa ebisobola okujimusa emwanyi yange olwokuba nti nafuna sente zino mu first instance 2023 mba ntambudde omwaka ogwokusatu gwennyina okusasulyamu sente za PDM ng'ate sente ezo zirina okuggwayo omwezi gw'ekkumi kuba nazifuna gwa 2023 kati natandise okusasula era we naatuukira omwezi ogw'ekkumi nkakasa nti nja kuba mmazeewo sente za gavumenti ate tuddemu twewole kubanga sente zaffe tezigenda kuddayo ziri mu ffe tugenda kubeera nga tuzeewola.